Check it out. East Africa. Nataka ushike mtoto kwenye mikono. Na mwangalie ndani ya macho. Na mwambie
Chimke Magengo.
Songa, hii mudundo vile na gonga Vile kushiko kisonga na ngoma Ninoma design ya msondo ngoma Uliumbwa saa kumi na moja Mapema ndio ulipigwa order Sae unatesa boda boda Natural sura upaki boda Mziki unachesesha chukua Iyo figa mami na kufa Namba yako na piga ni boda Mini kipiga safari kumbonga Tulipi hela mziki ndio ina pay Kafunga kanga moja kapita sebuleni Nasikia kumcheki na changanyo wageni Toto fedhuli wana kwa manaye Hepe miaka kumi bado ndapita naye Ikiwe kwa genge jukwa ninacheza naye Akitaka twende pembe ninajificha naye
Ikipigwa doma wanja nacheza naye
Nacheza naye
Akitaka twende kabu nakwenda naye
Nakwenda naye
Tumekamata Tanzania, tumekamata na Kenya Mata watoto, mabibi na mabwana
Tunacheza boda to boda, wanacheza boda to boda Tunacheza boda to boda, Kenya tizi mziki na gonga
Bye.